Ndi nizipesa zima la vandu nyamanye. It's Winter from RVM again. Hansi Brighty.
So down.
Pesa manati ya mdungu ina wachesa mabiki. Laina ya zombu bubu mpaka haofiku. Ono navo scratchika bila uluma. Ono navo olewa na kwa chika kwa nalana. Nula kwenye tendo mwanzo mwisho wa menuna. Heli kipi gocha nondo so penzino liko zama. Simekula vya watu na isho nizigina. Unakana kata ngono tena wezifanya. Kisa mashe yo kata kesho unaludi tena. Pesa libilisi kamisha uishi yuda. Tamsari tijizas kwa ni pesa ina harda. Pesa tuwa mamuzi pesa ni kim. Pesa ni jaji, pesa inakumu kwa li pesa ni kiongozi la leko sa elimu. Na kutoa mfukoni kata tuwe matatizo. Kwa kate za undimi osifumbuwe wangu ozo. Akili darasani mtani pesa ndo kigezo. Maalifa mlima uku pesa nkelezo. Busara ishima mtani ziko likizo. Utute na hakuna na pesa ndo kuwazo.
If you don't make it dollar, you don't make it sense. Hey, akwiti tela hane unaishiki sela. Mtani hilo hilo we.
DJ, praise this track, piga shala msalaba. Kuna mzigo na staki, piga dua kwa baba. Pesa ongeza matatizo au tatua matatizo. Kwa tatizo na pesa kutatua ni kikwazo. Kifo kiacha mali, nyuma huleta mzozo. Lezisaka kwa lala, posu mtu baki nazo. Mungu ni salimu, ni pelo safi. Nipe mwanadamu, mwili si mali gafi. Nisitu mwana halam, nitoe loko lofi. Live sabato, die free, don't support the death. Kwa mato chanya na bidi utafika kibize. Nibaliki kazi ya mikono yangu. Na saka msini kwenye msitu wa majungu. Na speedy fan, pelo meja ukungu. Na topo anga na review dokumenti. Nilivoji changa vibubu na vijisenti. Na city inanga kozi bado na spend. Nendera jipanga, ikuza yangu brand. Cause if you don't make it dollar, you don't make sense.
If you don't make it dollar, you don't make it sense. Hey. Kitela hane unaishikisela. Mtani hilo hilo we. Fanya mishe za mapele.
Apa kutaka tilaida. Niko straight in a hustle, I'm so high. Nime apa kutaka tilaida. Niko straight in a hustle, I'm so high.
Fanya chambo juu naipata. Na sichi michongo na iseti kwenye rada. So film kia dongo, daima na weki hada. So ni kingo na full sunny wider. Depenye ze mchongo, sitopoteza mida. Hey my enemy, don't judge you ni me. Rizi ni salim, usipite ni free. Hilele mbele, usini shushe chini dele bola nsilale. Na sub kama funny, sina fake deal ini God I trust. Mekiki na imidi, I was born to be celesti. Via zisi Mikey, ya bless me. Ujumbe kwa malaki, kwa niya now speak. Arubino, tuchambo kwa mvuvi, kuza kilimo. Pinye beshiala uza nazi, utajiri umo. Kwa nizam juu ya kazi, na njelemo. Ute vinyo ajigonga cheers. Kini bada ya kazi. One word is pende posho, pende ujasiri ya mal. Get your legs, go your cash, yoleo. Anza na hii.
If you don't make it dollar, you don't make it sense. Hey, akwiti tila hane, unaishiki sela. Mtani vila hilo we. Shaza mapele,
apa kutaka tilaida. Niko straight in a hustle, I'm so high. Nime apa kutaka tilaida. Niko straight in a hustle, I'm so high.